another problem. Uganda number one.
Yeah.
Vibes Musungu.
Jamba Music.
Ian Pro.
Oh.
Wano sibao wano. Kukuno muziki nze sibao wano. Wano kare sibao. Vibes kubawa kichoka warudi kwao. Wano kare sibao wano. Kubinega na kare sibao wano. Wano kare sibao. Selekta kubawa kichoka warudi kwao. Wano
nilishua sija kwele bawa. Sija nakupo weranza sija nakupoa. Kanya kusunda, tujana kugenda. Tujana kugenda wakansa njana kufuma.
Tulikumulembe kwa kwa dotiko. Eliana vya isa kwano, habili kufomu. Nengerachi Fabiola, chinkwa sa jam. Kampala kusiba fam. Bring, Eliana vya ice cream. Ring, jeans ava iPhone. Mimbira kasisiri mbu kwata wakati.
Nice and lovely, the one of the mahi.
Sina mpola, njagala vya mpola. Neye vyokola mukwano vyebi nyumila. Echechi wato chonyola ngakata pia. Chana chapulaka ate chakuza figa. Chaka yaka na gwenda matala. Chiringa wini nwajo yo kumatala.
Langa, bawo za dose, batu wabu afu dose. Wabasa kupoz, vibes katia kwe boss. Ufu sembos, bando batunu zangaz.
What you said, turntable, kani kubia turntable. Uncompetable, musically capable. Undefeatable, not disable. Uncountable,
mbatande. Wano sibao, wano. Kukuno muziki nze sibao, wano. Wano kare sibao. Bayi muziku wawa kichoka warudi kwao, wano.
Nilishua, sija kwele bawa. Sija nakupowa, iranza sija nakupowa. Wakanya kusunda, sija nakupenda. Sija nakugende wakase jana kufuma.
Wanasavo kula wawali wakulu kuspika. Ngozi na nenzi janze nengkutwala kukaunta. Waiter, jango tuwe lita. Everything nice when I with mama seat. I'm still bad, see emu ye, still smart, see emu ye. Make you and sing, entertain the crowd, see emu ye. Make you feel the vibe and make me dance, see emu ye. See me crazy on the chat when me wicked, see emu ye. You make me mad like so, I make you dance like so. I make you come, you to rise and
lights on. Yes.
Don't go be a simu, muko ma weka. Gene vyana vinyika, nyika ma pesa. Geno wembi kesa, webi fesa. Wala ivinyu manzele lonja kukesa. Kale uli little money, pull it up, lunging the money. Little man,
what you got up for? Don't say, man, speak for yourself. Two kilo kunsonga, never waste your time. Oyaka lambele, your patana in fine. Turn your body, missy, move your body, missy. Only kuchi to funda, you can go booze. Oyote, be boozonga, work on your confidential. Stitchy like a bula, simbu, tolling a potential. So, half your woman does electrons. To work on a nun, you work on a professor.
Mama, sita, senorita, margarita, or in a sugar boy. Dine Charlie wange wano mwana DJ Vice. Bidongo bikuba, mulamu bunyuma. Are you the super gang? We the super dope boy. We run this chivuga na DJ Vibes. Kaba kamo rizika ye la liga.
Wano sibao wano. Kukuno muziki nze sibao wano. Wano kare sibao. Vai muziku wawa kichoka warudi kwao. Wano kare sibao wano. Kubine vya na kare sibao wano. Wano kare sibao. Selekita kuwawa kichoka warudi kwao wano.
Nilishua, sija kwele bawa. Sija nakupowa, iranza sija jana kukoa, wakanya kusunda, tujana kugenda, tujana kugende wakansa jana kufuma.